You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America. sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix, on the Voice of America.
are listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Natoa mkeka sakafuni kisha na kunja pema Nawaza ndakula nini mentari kisha na guna Naanza kujikongoja kichwa chini mikono nyuma Ere keke ringeni nili kupaki mkokoteni Nasaga na rumba kimcha zari ni acheni Ewapa hai machito na nipapis tunafurai Tunapiga story nyingi walai pina maslai Mara napata zari napeleka kago uswairini Unanipa buku mbili danga chena sunda chini Wakati naroka huko kidesho mbamba kiki nitoka Nikaona tota nguvu nikajikuta nimedopoka Dada abari samani naomba nuliza swari
Maskini koma itafazali ingo magali
Unatua dada
We vipi, hebu nipishe
Dada mbona mkari
We kinyago kweli yaishe
Nikasema nishara, hiyo yote sababu fukara Nisije nikakubaga, nitupa sedo nikawe kafara Nikachana na SM za juma kistingisha Nilikulo kwa macho, hadi angwe ikulidisha Nagyoza mkokoteni na kuerekeja maskani Niko hapa study machizi, waka nicheke kabotani Nade nidema, maskani, sikuwa na tenda Na nizikuwa nikitafakari, ni vipi siku itakuenda Kumbe kuna gari, likuja na kupaki karibu yangu Sikuweza kuisikia labda sababu ya njaa yangu Nilishtushwa ghafla na mlio mkali bahoni Nilipata mshtuko na hofu kubwa moyoni Kuangalia pembeni, ilikuwa imepaki Toyota safu Kulikuwa na sura ngeni ya malaika akaomba tafu Nilisita kunyanyuka kwa sababu nilikuwa mchafu Na alitoa 10,000 na alikuwa akitaka dafu Nilipokea hela, alichotaka nilimletea Akakipokea, tabasamu zito kantolea Nilimpa change
Alikunywa
maji ya dafu akanitupa na kunigonyeza Niliganda kama nyamafu nikahisi ananibeza Alinipa busa la huba shavuni akanchomeza
I love you
Akawasha gari akateleza Kawaza yule ni mto jini amentokea Mose lembali uchabe wendi kwa mentali Na roli na njini na puti za mentali na kuwa shwari Na beba dupesa na katisa samole venyu Mala kwa gafla pele yangu na pati yota matu Oh na pata gazabu mala nyingi spende da leo Na ifata gari kuwanza kupaka mala na hema juju Ni yule mrembo
Maskini pole sana Mzigo mbona mzito kweli utafika na usalama
Na saba samu Oh nimesha toya mama na namshukuru mwenyezi mungu kwani hii ni kama kadama Anakuwa mnyonge anangata kucha na ntazama Anaanza kulia, anatoa leso, anainama Namwambia bibie, ni mara pili tunaonana Na sidani kama ni mbaje, ibuabu tukufamiana
Naitwa Vicky, na miaka 22 Ni mtoto pekee kwenye familia kitajiri
Oh, naitwa Jay, ukiniita fara hauko sei Na naishi kwa nguvu za macho, siku zenyewe bazisi okay Alishuka toka garini na kusema
Jina kupenda
Akaruka kwangu mdomoni na kuanza kupata tenda Nilichomoka kwake na kuanza kurudi nyuma
Tafadhali penzi Jay, jamani inole huruma Acha kubeba mizigo pana nani kwa mchuma
Sikiliza Viki, napenda tuwe marafiki Lakini hali yako utakiri kuwa na mtu wa dhiki Hata wazazi wako na amini hawatafiki Tajiri na tajiri, maskini sitaaminiki Tafuta kibapa mazio ili sishushe hadhi yako Mimi sistahidi hata kuwa kijakazi wako
Tafadhali Jay, usitamke maneno hayo Naomba unielewe haya machozi nasemayo Hadi huu wakati mimi nimekupenda kwa dhati Kubali niwe wako nitajiita mwenye bahati
Nimeelewa Viki, naomba niwaishe mzigo Tajiri ni mkorofi anasubiri migo migo Na kila nikichelewa mwenzako napata kipigo Nasaka na dumba, jua na mvua kwa mpigo Tuliongea mengi akanipa hela za matumizi Sikuwahi hata kuziona nilikuwa kama jizi Niliacha kubeba mizigo penzi letu likaota mizizi Watu wa Uswahilini wakasema natumia kizizi Mkwito, swala kwenda kwa wazazi wake halikuwa zito, walifurahi sana kuniona tukafanya tamiko, walisema Jay, maisha ya Viki, yapo chini yako tumefurahi, mmependana kumlea ni jukumu lako, ilipangwa mikakati kama mambo ya kufunga ndoa, watu wakuamini kama mimi Viki nitamoa
Nifika siku ya siku mentali jei ndana ya jumba. Na viki ndana shera hakuna uchoi wala ndumba. Kulishikana mikono ninderemo na vifijo. Tafunga pingo maisha kanisani pida ya fujo. Furai sio kifani lilifanyika bunge la party. Watoto uswaini ulibebe wadi kwenye mashati. Zawadi zilizagaa zilikuwa nyingi tena kem kem. Baba mkwe alisupa benzi kiwanda nyumba na BM. Hata zawadi nyingi kutoka kila sehemu. Nilikumbuka nikacheka nilipoteza na wale madem. Mambo so dakra nipo na viki ndo my wife. Kidume na nga wana zigonga shens type. Nilipokuwa lost omu nilikwepa kama ukoma. Mambo juu ya mskali kunisalimu mnaona noma. Sasa hivi napeta na badidi gari furu kipupwe. Mwadio ni cheka wanataka adhi pasuke. Natekea kilingeni ni wapa didi machizi wangu. Tena mara kwa mara siwezi kuwache asili yangu. Viki ni Jay, Jay ni Viki Musterei. Kutoka ndana diki sa kila siku shelei.
Like sunshine for your soul, the African music mix on VOA.
Centrafrique, Télécom Plus, GSM, très moins cher.
Papa Télé Nambi, Girili Julie, Tango Sombie, Kewara Wali, Yakizi, Fadembie, Keba, Pasi, Pasi, Kidunia.
Buena London, es que tengo grande, oh.
Yes, mi sala.
somo sala na mi
andowe
aso mi mingio
yesi mi sala na mo bale banda ena mwetengi ande na ndoa itajili na kota kota na ube Afrika
ayono
bale banda ye
kakisyo
bale joto ye
sounds from the continent that all humanity calls home. The African music mix on the Voice of America.
Du cap la merveille. Elle maravillosa. Elle prive de water. Pichichi.
Vale y popa.
Yes, Olivia. This is the champion's love.
down, baby.
Yes, baby.
From the Cape to Tangier and all points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Lakini kweli saka nini wandikile Ila na manie mundu mukena mandendewu Ila na manie mundu mukena mandendewu Na wamukwata alela mubagane Na wamukwata alela mbaka chini Na hicho kona niwe na nyeta taisa Na hicho kona niwe na nyeta taisa Ila na manie mundu mukena mandendewu Ilana mani, ndu mugena mandendeu Na wamu kwata, alela mbakane Na wamu kwata, alela mbakachini Nzoka maone, mudhumbi suwe ubyuhu Saka ndambine, mudhumbi suwe ubyuhu Walaga Ni wasengie merindina kiagone wasanige tane mumile bai mununadinage kana na chama bai mununadinage ibetisene pilitimba kai kwa ibetisene pilitimba kame tongamwa na hicho kona niwe ananyeta ndaisa na hicho kona niwe ananyeta ndaisa ilana mani mungu mukena manene
to hear, chances are you will on the African Music Mix.
عايشين الدنيا بأيامها أيامها
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
La merveilleuse, la merveilleuse, la merveilleuse, la merveilleuse, la merveilleuse, la merveilleuse,